wira wikwiyandura umutima ninyuza aho ndimo kwerekeza kandi sinakuyobya no mu mwijima nzarasa mu mucyo w'izuba kugira ngo nge ndahabona nk'umwana w'umwami uganje nishingikirizaho gusa ure uko nza gusindagiza nakugeza muri cya gihugu cy'amashimwe gusendereza w'imigisha uzaburana uyikwiza amaso yawe azareba kwera kwanjye
fakukawe
kugira ngo ndinde isezerano